na kucha sweze ndana na yu. Mesha yu doka lati jumlisha towe sabati. Snitchi kone chatu nipati mwili kabati. Akili fupi wezo manati. Sui upo yes yo noti Illuminati. Kila mtu anakufa na kipendacho. Piga na goti fanya sala moyo siponze macho.
Yeah, yeah, yeah. Go check on the beat.